E te ti e te tānau mai, rarau mai ki ēnei tai pitopito kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei, e hoki mai ana ngā kohinga whakaero o Hinemihi I te whenua o Ingārangi ki tōna ūkai pō ki te hapū o Ngāti Hinemihi o te Aroa Waka. A kua whakaanga mai a huri pari kauri, a hāngai tō tika tana haere ki a tātou o Aotearoa nei. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero, hā kina kina. E hoki mai ana ngā kohinga whakaero o Hinemihi I te whenua o Ingārangi ki tōna ūkai pō ki te hapū o Ngāti Hinemihi o te Aroa Waka. Ko Hinemihi he whare nui tawhito I whāua mō aporo te whare kanifa rangatira no te hapū o Ngāti Hinemihi o te Aroa Waka I ngā tau kotahi mano e warurau I wa te kau. Ka mutu koni atu I te kotahi rau toru te kau tau tēnei whare e tūana ki te papa o Clandon I Surrey ki te whenua o Ingārangi. Ināianei kua whakaetia e ngā kaiwhaipānga katoa pēnei I te tarati ngā kohinga whakaero o Hinemihi me pauhere taonga o Aotearoa. Kia mahi tahi rāua kia hoki mai e nei taonga ki te wā kāinga. Ka tahi ka whakawhiti atu rātau e tahi kohinga whakaero hou ki te kaunihira o Guildford Borough o Ingārangi kia tū te tahi whare anō I te wāhi o Hinemihi. Ko te hono te ingoa. Kua whakaanga mai a huri pari kauri, a hāngai tō tika tana haere ki Aotearoa nei. Koirā tā te ratonga tiro rangi o Aotearoa, ka hū kerikeri ngā hau a tā whirimātea, a ka riporipo te moana. Koirā te kino o te marangai e haramai nei ki e tahi o ngā wāhanga o te ika Māui me te tihi o te Waipounamu. Hei tā te ratonga tiro rangi anō, hei a rā tapu kā timata a huri pari kauri ki te raki, ka tahi ka heke haere ia ki te tonga o te motu. Te taia e rātau te whāki ko te hea wāhanga o Aotearoa ka rongo I te riri o Tāwhiri, he oi anō ko Waiaua rātau ko te moana ātoi, ko tūranga nui a kiwa ko te mataua Māui, ka mate nui I te tainga mai o huri pari kauri, no reira kia matāra kia ri te tātau hei enei rangi whakatānei. Ko te rohe o te upoko o te ika, te rohe tuatahi ki te wero I te iwa tekau ōrau o ngā uri Māori o tana rohe ki te rongoā ārai mate. Koirā ngā kōrero hau I puta I te poari hauora o te upoko ki te uru ina nahi nei. Hei tā tākuta Sean Hanna mātanga hauora kia ora toa I porirua, koe nei te hua o te whakapito ngoi o te manawā roa me te whakaaro auaha o te hunga e uana ki te kaupapa. Kia tō ia mai te iwi ki te kano ārai mate. I takahi ngā kaimahi hauora Māori I ngā huarahi ki te hīkoi ngā tahi me ngā wātene Māori ki te pātoto I ngā kuaha o ngā kāinga maha o Waitangi Rua o te rāwhiti o Porirua anō hoki. Tuia ki tēnā I whakaritea I ngā rōpū hauora Māori e tahi kaupapa a marae e hāngai ana ki te rongoā ārai mate. A I haere hoki e nei kaimahi ki ngā pokapū kēnge pēnei I te māpū manguru. Koirā te whaiwhai roroa o te hōtaka rongoā ārai mate I whakaritea mō ngā uri Māori he rangatira ake nei. No reira e hoa māmau tonu mai ki ngā take hā kinakina e whai ake nei.
Kia mau ki tō reo Māori.
He pai ngā wāta Māori. Koirā ngā wāta pai kia I te mua ta mua noa I te kura, a muri hoki I te kura, ka whakapaho ngā wāta, papai kia hau.
Ngā reo irirangi Māori, e kawe aki nei ngā waiata Māori.
Kia mau.
We know it's been a hard year, and the pressure only gets worse around the holiday season. If you find yourself in a situation where you feel like you may hurt a loved one, please stop, take a breath, and walk away. Don't do something you'll regret later. For advice and support for men, call Hey Bro on 0800 439 276 or the Family Violence Information Line on 0800 456 450. If you think someone is struggling, please step up and say something. You could save a life.
Ki te whutupaoro e haere tonu ana ngā whakatewhanga a te uepu whutupaoro o Aotearoa e tātari ana I te hauora o te ahurea ki roto I te kapa mamaku. Pai muri I ngā whakapai a te kura ngata aere ngā mate kai ti kape o te kapa I puta I te rātau. Hei tāna he pirau he tāoke te ahurea o te kapa. Hei tā te poari whakaaro take I tēnei kaupapa he mea nui kia hangai ai he tuā papa hou mō te kapa. Ko ia I hiahiatia e ngā kaitākoro o mua o nāenei hoki, te pōhi I o rātau raruraru ki ngā paipāpāho papuri. Hei tā rātau e haumaru a kenei te whakamārama I te ahurea e kōrero hi a kenei ki tēnei pai kōrero. A kātea ke rā e hika mākua ea e ne pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haura, ko Lady Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo. Hei whakamārama.
He mea tautoko nā te mānga.